Ding. Ngā rangatira o te waka o Tainui, tēnā koutou katoa. Nā te kōwhiori, a tokomahanga tamariki kāre anō kia hoki Mārika tūnei ki te kura. Nā ko nā hoki ko tīma te etahi kura ki te whakahaere kaupapa ngahau, kia tupu anō ai te koaingo te hiahia o ngā tamariki ki te kura. Tōru tekau kōhanga reo kura kaupapa hoki o te rohe o Tāmaki Makaurau, i kara hui hui atu ki te pokapū o Aotea ina nahi, arā mo tētahi kaupapa ngahau, ko Wai Mirirangi Paul, tētahi o ngā kaiako i tai atu.
Tia nā rātou, ko tato te ngā uaua tanga o te wā, e mahe ana e rātou mahatanga, ka mutu e hehe ana rātou ki te tutuki i ngā aromata wai me e rātou momo whainga i whakarite i te timatanga o te tau, kia rongo anō i te rāreka.
Kua whakai te minita tuarue i ngā take mātauranga Kelvin Davis, kua tino piki te kitea o ngā take mate hine ngaro ki Wainganui te hunga rangatahi puta noa. Nā ko nā no hoki kua whakarewa rau e mi hou te kā manatanga haiawhina i a tātou rangatahi Māori, kia marama pūratau ki tēnei mea ki te Māori. Me te hā ko te ingoa te rau e mi hou nei ko he oranga Māori te hā o hine pū te hue. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamarama a te o Kiwa McLean o te karere.
No te taunga mai o te Mateuru tā ko Feori, i rā kē te nui o ngā piere nuku me ngā papatoia ke tanga mā ngā ākonga. I tēnei te wiki whakatairanga i te hauora hinengaro, kua rewa i te kāwanatanga he rautaki hou mā ngā kura huri. I te motu, he tumua ki nō mua ngā minita e rua, he oe harai te mea i mā tā mua te hauora hinengaro i te wā i a rāua. Hei tā Taneti, he mea nui te kōrero.
Kei te tino tautoko hia, ngā panonitanga ki ngā ture waipiro o te motu i whāriki hia tuai ki te whare pāre mataina nahi. E kōkiri hia nei nei whakarereke tanga nei kia heke hoai ngā tatauranga mo te tūkinotanga ka hua ake ka kō manawa ake i tēnu waipiro. Neke atu i te waru mano tāngata kua waitohu i tētahi pētihana, ā ko tahirau te kaumāri marōpū e hāpai ana i tētahi reta tūwhera e taunaki ana i ngā panonitanga i ngā whakarerekētanga ki te pire Alcohol Amendment e kōkiri hia nei e Chloe Swarbrick, mā ngā i ngā take waipiro tarutaru mō ngā kākāriki. Ko tā te pire nei e te iwi he whakakore atu i te mana o ngā kaunihera ki te whakarongo motuhake ki ngā tono whakatū toa waipiro. Ā, mā reira, ka nui ke ake te mana o ngā hapori ki te whakatau mēna e pai ana kia whakatū toa hoko waipiro ki Wainganui i a rātou. E whai ake nei e te iwi ko ngā hā kinikina. He ai ki ngā kōrero, kei te tupu haere te hoatanga i Wainganui a Joe Joyce me Joseph Parker. I hau kerekere a Joe Joyce a Joseph Parker i ngā rā tata nei. Engari muri i te whawhai kā tanoho rāua ki te kōrero, ā e whakapono ana a Joe Joyce, he wā tōna kārai ake anō a Joseph Parker. Hoi anora, hei tā Joe Joyce anora hoki, kua whakai a Joseph Parker kia āwhina i a Joe Joyce, ana ki te whakarite i tōna tīnana me ona pukenga mo tana whakapātaritari. Ia Alexander Yusik o te Ukraine mo te tātua WBO. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.
Hei pāho.